Finally, run in and show me where the ground is. Into angiphelele phelele sibelese isinja siphelele siphelele kumeleke esingase seleke 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 awutheleke emfana awutheleke Isikumina, buza ama-chips, asenza amasimba Ama-chips, hayi ama-chips Nami ngifuna ukubala ama-meats, balisa izitha Ngathi nginkinga, vele nginkinga Bathi nginkinga, vele nginkinga kakhulu Bathi nginkinga kakhulu Ngekeleni, ngekeleni Sazobahlupha, ama-humush, impilo sayichuza Thili namuhla, still isaphuza OG lithole respect Mnganami uyazi ngu-best Fuck everybody, my dick the biggest You know I'm the illest Excel Leroy, le number siphek In the meantime, roll up as ishe Leta le life isiphile Emakasana sibekiwe Benza ngathi abazi ifishi ihleliwe Japanese city tafula dekiwe Ikhono lirethiwe, i-rap iphephile Abaphathi izinja zakhona Ansuke bafana sengena amadoda Life of the poor, amabhodlela amaningi so pop Ngizwane nesigelo uzongithola ngisestudio Qheleka shaka lentwani yibutho Ambitious ithina sidlala amaphupho Ngizwane nesigelo uzongithola ngisestudio Qheleka shaka lentwani yibutho Ambitious ithina sidlala amaphupho Sidlala amaphupho Into angiphelele phelele sibelese Izinja siphelele Lele sphelele kumeleke Esingase seleke 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 Awutheleke Emfana awutheleke Crown is in me nabuza ama-chips Asenza amasimba Ama-chips Hayi ama-chips Nami ngifuna ukubala ama-meats Balisa izitha Ngathi nginkinga Vele nginkinga Bathi nginkinga Vele nginkinga kakhulu Bathi nginkinga kakhulu I'm tired of making excuses Funny Mali and no bruises Had that you sleep on the room, niggas My name is what I'm tryna build, nigga I'm on a grind, money calling I'm in my prime, that's my calling How you niggas think I'm fucking balling? The rap think I'm a really focus, yeah Tete Lucas, low sharing for them niggas ne blind Cold case, body bags, bashiya belele Spanish pelele, we leave no regret They're switching the lanes while I'm switching the game Dala ngabona lentwana zilame Funeli saga, we chasing the fame Validation on my confirmation To be honest, man, I'm really patient To be honest, man, I'm really patient.